Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move, I go to Kuba Sunday.
Oh yeah, today let me give you my story.
Story, story.
Mini metoka chaka chaka bori bori.
Bori, bori.
Siku wana wakupigana a story. Ila kuna kitu ndani kikaniambia don't worry. Na today niko hapa, alhamdulillah sina shaka. So kwamba nimezipata, bado natafuta nazisaka. Tomorrow, labda ndo zamu yangu. Na ndo maana sipaga una vyako, mina waza vya kwangu. Tomorrow, takula jasho langu. Hata walimwengu wakiniima, tanipa Mungu wangu.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. When I move up, what I put on Sunday.
Tamani mwiko, yamesema maandiko ya Mungu. Kumbuka na kesho ipo, na we utapata chako, ndugu yangu. Misionari, ila nakusi.
Usikate tama, baka uingie kaburini.
Yesu mtume, ila nakusi, upambane we.
Usikate tama, baka uingie kaburini.
Mungu baba nilipi goti, kwa nipa nguvu ya kusaka noti. Kwa toa kigoda, ukaleta koji. Ukanionesha kuwa kuna kama we. Tomorrow, labda ndo zamu yangu. Ndo maana sipaga winaga.